boke sibama ote makutisa injile bakuseketerera sina mulala mama gumira kunze ndinawe topapa kuyomba chimanye bye bakugamba bakulimba mama
chimanye bansenda senda bafuba nkute bye basaraganya binji olaba bangamba wesi bantoba nabachala malala abogezi tebakukyusanga abogezi babi bajja kunyiza ne mukubo bwe mwesanga abogezi bafire baswakidde kimanye babikinga batulemesebwama batutabangula emitima ekibaluma wama bombita tebafune ensalwa abogezi babawo tebantiise binji ge baseketerera sina mulala mukwano gumira kunze ndinawe sipapa kuyomba nkimanyi be baŋŋamba bannimba mama
bwe bulamu bwange mama ebyo bye baliko obulimba nakuwa obweyamu obutakusobya nga nedda ensonga gye wamatira naawe
laba tebwefuna abatabuzi abatalina kisanga befuda bawabula mama batulemese wama kuba bye bakogerako ndaba bivundu mama
tobafanako wuliriza mukwano siina mutawaana
abogezi babawo tebantiise binji ge baseketerera siina mulala mukwano gumira kunze ndinawe sipapa kuyomba nkimanyi be baŋŋamba bannimba mama aboka bogere bogere nze siri wakugenda kubanga ntobye nfubye nkuma muntu wange ebyo bigambo tebinkyuse ndowooza kusaba kubeera mwesimbu tofuna nkenyera kimanye gwe nalonda anatabaganya obulamu bwange nasalawera nze kuwene ku byange
tugaba n'emyoyo kuko kubere kwange obufumbo tubukalala omukago kalaba ebigambo byabwe kumanya bo tebakukyusa ndowooza
abogezi babawo tebantiise binji ge baseketerera sirina mulala mukwano gumira kunze ndinawe sipapa kuyomba nkimanyi be baŋŋamba bannimba mama
abogezi babawo tebakutiisa binji ge bakuseketerera sirina mulala mama gumira kunze ndinawe papa kuyomba kimanye bye bakugamba bakulinda mama